yo, this is the White Eye Uganda. Badde tukyali nenkadde bibopawa nenda bino mpya kawerette kusa givuga musaayi muto awakana njagala tusimbule wano tulaba nasooka eyo ekikulu nkadde nnyo ng'ate naagivuga mukadde singa tunaalinnye enkadde tetutuuka eyo mukukkirira ebisiba olugana ng'olwo obulamu tubuvuddemu tubadde tukyalinnye enkadde bikoppa waneereeta bino mpya kawerette kosa givuga musaayi muto awo wakana njagala tusimbule wano tulaba nasooka
Kusajivuga msaayi muto awakana njagala tusimbule wano tulaba nasooka